Reka Production.
Roxy Boy. Ninajua ni vigumu kuniamini, ila jua moyo wangu nakupenda sana. Nitajuta kiniacha mimi masikini, nimetata sana tangu tulipokutana. Mimi nakupenda japo umasikini, natafuta leo kesho uwe na mimi. Umbilia mpenzi ninampigania. Ninajua ni vigumu kuniamini, ila jua moyo wangu nakupenda sana. Nitajuta kiniacha mimi masikini, nimetata sana tangu tulipokutana. Mimi nakupenda japo umasikini, natafuta leo kesho uwe na mimi. Umbilia mpenzi ninampigania. Ah, basi jipe moyo baby, give me, baby, give me love. Give me your love, baby, give me, baby, give me love. Give me your love, baby, give me, baby, give me love. Give me your love, baby, give me, baby, give me love. Give me your love, my darling, you are very smart. My angel, I'm calling my heart. In sweet mommy, come to me. Kwa galo lipo musili kugatika my heart. Sweet my bunny, I love you, I miss you. You are very nice smiling, baby, you are beautiful. Baby, give me, baby, give me love. Give me your love, baby, give me, baby, give me love.
Subiri, basi tulia mpenzi, mimi na wewe tutaishi baby forever.